so bangal darande habitibe be ana wodi e mabbe yimbe le jotabe san golle mabbe fewar fi be luttan kali sariaji holitaadi tawene golle o ana yafi san min kulitibe kala wattu so yimbe le jutuki postun so control so security golle arandere kambe pulisabe yewtade talki mabbe so jomun talki mun na hibbi fay mbudu hala yubude torraji fuf kala wadede fewde mako kana wodi yimbe le landotobe fay talki ku wete certificat de vente dun ne wala fi e sariya gollobe wobbe dum na tun sa holli karante ma ma kartal ninama so ni tama wattu mudum dabbike so hakke yontere e ko nande mudum an hanin tan be hollita jomu wiide sakike sa hoti tantinoda mu inna karante goddo non tan e kani hinnade kabar mudum ka be ngam jomu yoba tawe fay mudum hana yobede dum bajibindaga fay nokku sariya fu fultay do sa wala kartal tan a yoban temme didi a totete dum resi mada on do resi on notoda li dawol ngol fuf talkurdu na gollude hakke nyaloma so bangal darande kambe nortotobe be an hawni jati sabi hono fu famate neddo dawawo kiloji teme didi fayotade teme nay tawe fay talkur wotur wala no be yimbe an kewi sanne le dawidi saatu jati so njotti posuji di kambe chauffeur be jati hultata dawobe yobe jippo fodde mabbe yottade posu denno so be njawti posu fu be daroto yeso be mabbe do dum do hana an hani mo fufu daro e darde mudum so bangal mublay di kay pe kay ba fa wiide jippu an e golle de sabi so ni talki mabbe hibali so sariya gollama hanewi be mbawata jati yubude kalso fay goto dulla wiide polisabe buguni ngadi bawde mun en gendarme e polisabe fuf be holtama wadde newa muya sanne fewde e jamarande buri fuf jogube motoji di be fuf fultama pat fi be tampina be do yimbe e le fosuji di
la diversification aux agents surtout les agents de rue.